uyambona ushawa lufana kulelizwe lakithi lapho abantu sebephenduka amabhubesi bengasakwazi ukucabangela omunye umuntu ngisele ngedwa ngiyaxalaza phakathi kwentaba zasegumbini nasempofana akekho noyedwa okwazi ukungicabangela ma baba ngithi buyani ngespirithi senu nizogada nansi impilo yami Shower, no shine. I get a soap, I saw.